take a dip, take a dip. And I feel, and I feel how spreaking melodies make you get the vibe.
You my love, you my love. Kwa mweni wa thamani, hawa wengine matembele mirenda. Nita kuchoka na nini, penzi kila sikula pepea. Siku juu siku chini, penzi liko katika do. Na mina kungangania mami, kungangania. Na mshukuru Mola kunipa wewe, wewe tu kipenzi. Na minta kutunza siku zote, ili nifaidi penzi. Umeni changanya mama yo, unanimbisha adio zambi. Nita kupeleka utakako, haki ya mama onzambe. Baby we ni mzuri wa sura na tabia pia. Hata iweje penzi langu unanitunzia. Wasabiza bina wamesema ukawapuzia. Ni mimi peke tu darling unaenzi mikia. Live to far away, far away. Na kumalawe baby far away. Let's go far away, far away. Let's go far away, baby, far away. Sambaratisha moyo wangu, wekila kitu my baby. Si unaujua moyo wangu, ngumu kupenda watu wengi. Ukinigusa,
I like it.
Ukinitomasa,
I like it.
Ukinipa,
I like it.
Hata ugali na papa,
I like it.
You my love, let me call you sweetie honey. Uwe wangu wa uhakika, uni utamu gani. Mwenza kwa umenishika. Let me call you sweetie honey. Uwe wangu wa uhakika, utampaka ndani. Muda wote burumai. Utampaka ndani muda wote burumai.